Dolimon hediyankobe tedube taskaram sapo e jedidabo dande fulbe imorde Washington. Komi woni cerno mo dumba ko ene wondi e der silmaji chapantati arojidi e hino titode taskaram menon hande. Lural hakunde dental leyde hirnange Afrik ko dum woni tobbere wotere nde haleten ka dande fulbe hande. Ko taskaram hertinado on fami dun odon gandi Mali, Burkina Faso e Niger felliti yaltugol e dental gal fes kono CDAO no jokki etade nyitnugol de lesde tati e der mum holko woni sabungal lural holko mbawi wonde batte mum hara CDAO no heddori alaaji wawudi hadude de leede tati yaltude e gal dental eden gondi e hobbe teddube ko jaboode lamde fensitana en alhali o no feewi.
Jowlol sukaabe
dental leyde hirnange Afrique wadi jonde mum sakkitorde e der hitande ujune didi e nogas e nayi dun laati e alat sapo e jowi lewru sapo e didaburu yaqinde jonde nde laati e dow lural njanal feundingal hakkunde lesde dental gal odon gandi ardibe kawtital leyde Sahel Mali Niger e Burkina Faso irritike e nyallal adi jonde ECOWAS nden wonde kambe dey be felliti yaltugol gol fes holno CDAO sinchira ko holno lural gal wona e taskorede e gite janginobe dawro nultondirado VOA fulfulde Dakar Saidou Nourouba neldien jantore mon kedoden
Mamadou Youri Sall ko bittowo keptinaado no feewi janginowo tuddudal mawngal to Saint Louis wala Université Gaston Berger omo andina en ar wonde CDAO ngudo batu holno fuddori haytiido
sunoren wondirabe ku CDAO fuddi ko conseil de l'entente gil hadim haddi koy men leydeli en leydeli tati jogodo yeltude hen didi surtout Niger et Burkina Faso et Côte d'Ivoire et Togo koy men ndenduno bien bar conseil de l'entente kalku faté gadi douane taw koy men pewji dat hen woni union douanière batno on non conseil de l'entente jibini Mali tawtibi tiagal mum on conseil de l'entente jibini CDAO nden ko leydel nay puduno Mali tawtibi do wonti leydel joy en CDAO jibina ha wonti leydel sappo e joy gonno do gil adam
so tawi non Mali Niger et Burkina Faso njalti e CDAO dum alay sago kay woda ko battini Mamadou Youri Sall
ma battin he yanti ma battin kadi he bangal ngal kon hatta kala wondubi en bas non dirdi en add wod hen yeltibi ketto bangu men en ji dum Europe Angleterre yaltina tije jeyade Union Européenne kon hadan ha joni leydi Anglais en di en jukkandiri e leydeli Europe fof
Mali Niger Burkina Faso sonjalti e CDAO wasata kadi woda ko fewne bangeji goddi
su dum yawti holno wa fewjirede ha battino seeda wasa battindi no fewi mbiyan en bawi yaltude ha joni em dokama ma wolle bijegom e yawtido en wawi em ngart pigilaji bam ngart e mbas yeltude kon sem jelti kadi hatta jukkandirdi heledel jeyade e CDAO
namdal kay tengtungal o saha woni mbate Mali Niger et Burkina Faso to jaggido don tan jaggata haano jaltiri e CDAO do e lebbi jeegom wasata gedede laba Seydou Nourouba VOA fulfulde Dakar
ajarama Seydou Nourouba ko e o saido tigi fewteten e hobbe men yewten ko fati e de tobbere lural dental leyde hirnange Afrique gal lural nebi dasade jonde sakkitinde dental leyde hirnange Afrique e alat sapo e jowi lewru sapo e dida buru wawali ittude gal wuren wete jonde den horebe Mali Burkina Faso e Niger labbinno mijo mabbe kadi wi'ude be jokkan lawol yaltugol gol hangol yaltoya dum woni hangol jofa holko woni sabungal lural holko mbawi wonde batte mum hara CDAO no heddori alaaji wawudi hadude de leyde tati yaltude e dental mum ngam jabagol de lamde mido wondi e docteur Abdou Ba hertordo dente hakku leyde Afrique omonotora en gila Dakar docteur Abdou mi yettima
ami yetti wonde kala heɗotoɓe ɗo mbawi wonde e nder leydi men komi weltori e kawral ngal.
Aliou Diallo, an ko a jeyndeyankejo, aɗa gollana Bembere ɗum ko mojobere rendoyankero daraninde satugol kumpite fenandeje wiyen ɗum fact checking. Aɗa jooɗi Bamako, mi yettima.
Yettima Thiama tan min yettiɓeɓe fo wakkude jooni.
Koɗo men tataɓo ko docteur Mahdi Aboubacar Abba, ko kanko ardi département Gande Dawro ka duɗal mawgal Modibo Adama ɗum ko Yola e nder Nigeria. Docteur Mahdi tawdete e men ka rogere ɗiɗaɓere yewtere nde. Docteur Abdouba, mi adorama an, okki en ñoggandema e alhaali fewndiɗo o ngal dental CDA o meeɗi heɓde caɗele ɗe gandi, tawsi hari sifa ngal lural heɓike e tiɗude.
Ɓe andi mahodi dental CDA o, gilande CDA o daña wona hande duuɓi capanɗe joyi e hitande arore nde. Ɓe gandi ko heewi waɗi e nder leytele CDA o hareji mawɗi e liɓal laamuji woni kudetaji e nder leyɗele ɗe, ɗum addi fitina. Ɗum waɗi CDA o waɗino konu mum ɓe yahino e leyɗele to fitina waɗi haa ɓe a heɓti e sariya laamuji ɗi to Liberia e Sierra Leone. Kamɓe leyɗele tati ɗe Burkina, Niger, Mali, ko militaire ɓe woni ko liɓi laamu ngu jooɗi, ɓe waawaani fottude CDA o nde ɓe waawata dottude happu woni dumunna ɗe ɓe waawata artirde laamuuji sariyaaji ɗi fodde no binol constitution leyɗel ɗen ɗaɓɓiɗi ni. Ɗum waɗi ɓe fawi ɓe leɗɗe, ɓe fawi ɓe sanction ji. Kono ɗum ɗo jooni ɓe yaari ɓe muutiima naati e nder haa ɗum woɗɗoyi oɗo jamaanu jooni.
Aliou Diallo, an jeyndeyanke o, aɗa jokki taskagol ngal lural gila ka fuɗɗode, aɗa haynino kangal hewtiri ni haa ka leyɗe ɗe fellita yaltude fes e nder CDA o.
Ka wara fa yaldo o gonɗo o ñande ɓammo dino jaltumo juuɗi waɗino surprise. Mais na ɗiwi bagasi aɗa wiye aɗa waawi soynaade gille ko woɗɗi wiijom huunde ko miili muuɗum tata ana wonno ɗo gille ko wona ɗum dimaɗe fofno hawtirde ɗiɗoni ɓe anndo miiɗiɓe fuu ɓe kiiɓe hono ɓe kalte gooto en ɓe fuu laamu muɗum en nanndi eɓe nanndidiri ɓe hokkata sennde pat organisation hono keɓiya won e ley faamu amin waɗde jatimino gille nde tiiɗala naatmo fuɗɗi naatmo hakkunde CDA o annduɗa leyɗe CDA o ɗe kañi e leyɗe afrique ɗa ɗum woni Burkina, Mali, Niger. Arande nde na ƴeewino huunde fuɗɗiri ndi a tawa Mali ɗum wakkatiinde kuuleta arande o wanno ne août 2020 kañe e CDA o ɓe naataaki hono laato haɓɓo wakkati gooto na walla ɓe kuccondiri hono wakkati gooto. Ampitta laaɓi keddike ɓe keddi ɓe kaalda eɓe njaada eɓe njiida eɓeɓeɓe gondi e dabare dabare o yehi faa yettii hono hono neɗɗo miiɗa wiɓe njaltan fefefe o kuulikaŋaaji goɗɗi leyɗe goɗɗe ngokki heen ɗum hokki sembe hono ko fuɗɗi meli ɗo ko hokkuduma sembe o awa on fuu laamu mooɗon e tii gooto ɗum woni Mali, Burkina e Niger. Hannde ɗum ana woodi koɓe nanndondiri juuɗe ɗum hokkiɓe sembe ɓa ɓe mbaawa daraade yeeso CDA o yoɓe njalta sembe ɓe njaltii ɓe mbaawi kamɓe e hoore maɓɓe waɗde espace maɓɓe créé ɗum woni AIS o ɓe espace ma mbaawi waɗde gollu bimum ɗum ay ɗum fuu ɓeɗi sembe ɓe wakkati Niger ko sakkitii naatde kañum woni kañum en nde laamu saamunoo nde nde CDA o won président muuɗum en kaalino haala faa wiide naldal ministére en na walla kaɓorɗe heen njahaa mbiɗɗinndina président ittat to o ɗum woni basum ay ley ko wakkati muɗum ko yimɓe woni Mali naaje Burkina koliki wiide ɓe ndañi ɗum kamɓe ɓe njaaɓe njaɓɓoyooɓeen to ɗum laatta jonga tiiɗalla mawɗo hay ɗum fuu hawrtii fokkiiɓe sembe donc jilla nden en soyno ullitoɗan to wiide hakkumaɓe CDA o tiiɗan sanne tan.
Docteur Abdou, e biol ma holko ngardiiɓe CDA o waasi heblude ngam surude ma mbiyen haɗude ngal lural yo hewtuɗo? Eɗen nganndi lamɓe leydi woɓɓe wayli sariya leydi ngam heddagol e laamu woni alhaali troisiéme mandat, dental CDA o noon waasuno dartaade ɗum.
Goonga CDA o no foti daraade ndaara solution yimɓe hooreeɓe aroɓe e laamu ɓe sano accude ɓe waɗa ko wela walla ɓe waylita constitution woni ginol ngol no ɓe welira haa ɓe waawa heddaade. Ɗum ɗon CDA o no foti haɓaade ɗum ɗon. Kono tan hannde hannde o tawi kaaleten ko ɗee ɗoo leyɗe tati CDAO ala hen fod wala faldere maunde kambe militaire lamu militaire e der leydel en principe wana ko muyani leydel de sabu en gandi golle la ko golle konin ko be den ko den ta leydi ni kambe hodum be herori ila e kenbi ha e institution di ha e fofen be jangi be andina be ekita ko hare be ekita ko wargo be ekita be jangi kadi ko yamirore be fi wawa lunda de be gadda mijo ma dum dol wana natir mabbe wana ko be jangi ko be andi ko ko yamirore ko to yamirama wali wadama ordre be foti wadde exécuté tawde hen kadi phenomenon wala hunde wonde ko feeni hande e der aduna he fu wana african dum woni populisme o hala halaji di ganduda ino nodde teggal wana wiide e tuba ko be juudino do e rado to be enen poti fodde jeyade hore men souveraineté en hajorani goddo eden jogi ngaluji te do noddali fu wada ha pipe leydi fu wada na to sukka e marewa e bada da andi ko be yaldi ko cede yawo be ruptaki e people aji di wana referendum ko kambe ummi wadi di gol
e nde yewtere don tigi Aliou Diallo an ara jodi Bamako holno malinaabe njiri fellitande de leede tati e yaltude e dental CDAO
I never go on what the getting in a gun, the medical and the cup of Amina, I think it is in the Kalako and you use the pitching. If that pitching on the way, Yakugul won, fellow the new won, never did want to be Lamo and hold the Yelkuday, a Tedia, what the horror mode and the Italy horror mode, the Italy, that mode is Dungo, Lake Anatu, and yet they can do the Tedia and let the Tedia manipulate the movie. Donc le no haala mi enen dum en jibbe fa leedi di tawto horomu no fa leedi di lato tanje horomu an kelle ma hono jalten leede baado hono tiidwa waldu mu no wurni e bangi dum himbe hewbe do an ko be hakkilu mu e fecci hulbe de CDA wo an hokka avantage na ceudi hono nadde yaltide e leede sappo jo CDA wo de en ye dum CDA wo dugi instrumentaji ɗum gondirte e periyaji wolluɓe hono commerçant en hono naata yalta en hono sooda sotta en ɗumi kulle ko yimɓe anndi CDAO an haa nafu ɗum ha yimɓe ana kuli yalti est ce que ɗum laatta ko tiɗalla e dow muɗum en ɗumɗo hakkillaji ɗi maliga ana fecci won helloɓe won hulɓe ɗum won jooɗiɗan ƴeewa hono ɗum watta fa tekkita on est ce que yalti ɗum ɗum waɗata tiɗalla goɗɗo
On jaraman fof en darnan do taƴere aranere nde yewtere men nde en yiti dan e nder silmaji jokkiɗi ɗi caggal ɗum en heɗoto taho heɗiyankoɓe VOA Fulfulde
Mijo mon e mon
heɗiyankoɓe ɗuuɗuɓe no haaja tawede e nde yewtere ka tongode whatsapp amin mi suɓanike on konnguɗi ɗiɗi ɗi neldi men Abuso jooɗiɗo Nouakchott leydi Mauritanie e Ousmane Hayya wonuɗo Abuja ɗum ko Nigeria
eyyi toɓɓere men hanna faate CDAO ECOWAS jaltugol leydi Mali kaynama Burkina Faso Niger nder CDAO ena wayna ɓe dokkama kadi lebbi jeego kono mi sikkani ɗum ɗon kadi na adda solution ko honi moƴƴere kono ɓeɗo koɓe parɓe tan heɓe yaltude CDAO heɓe tan ƴepti kaɓirɗe ɓe ari ɓe heɓti laamuji ɓe jooɗi ɗon kadi ɓe parani immade e laamuji he de heɓe andi CDAO kadi a wawa hen wonde tawa organista élection ji a waɗata démocratie ko ɗum wadde ɓe jiɗi yaltude CDAO pour ɓe wawa laamade lesdele maɓɓe no ɓe yiɗiri ni ɓe waɗira noon
mi wi dow haala wurtugo leɗɗe tati bana nangi Niger Burkina Mali wurtugo maɓɓe ha ECOWAS to kugal mangal on kam a andi wato te a nodde goɗɗo a hokka mo ngafaleli sei mo ndara joni dande maɗa leɗɗe amin ɗe african ɗo bo on haala security on haala security on kanjum on haala manga on ko ɓillata de jotta meɗen ɗo kam te en keɓi security ɗo wala ko en keɓata te en jooɗi e nonɓe security ɗo lesde gurtidi fu wartai te ECOWAS jooɗi jam lalle lalle e leɗɗe gurtiɗe bo kanje fu ɗe gartai
Odon jokki heɗagol daande fulɓe dow fewa fulfulde, komi woni ceerno mo Dumba. En jokkan yewtere men ko fati e lural dental leyɗe hirnage Afrique, dental CDAO ngal no okki Mali, Burkina Faso e Niger lebbi jeegom kadi ngam waylugol pellital mum. Bassirou Diomaye Fay mo Sénégal e Fornia Simbe mo Togo no immina ko yewtida e ɗe leyɗe tati. Joni yiltoɗen e rogere men ɗiɗaɓere, jokkitoɗen yewtere nden enen e hoɓɓe men ɓen. Iɗe wondi fahin e docteur Abdou Ba, hertorɗo dente hakku leyɗe gila Dakar, e Aliou Diallo jeyde yankejo daraniɗo firtugol sata kumpite fenandeje no wi'e fact checking. Docteur Mahdi Aboubacar Abba tawti en ka rogere ɗiɗaɓere ɗo. Docteur Mahdi, mi yettima.
Madalla usoko, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ko an ardi département gandal dawro ka dudal maungal Modibo Adama mo Yola dum ko Nigeria fofoma. Karogere didabere do en yewtan ko hasi wonude batte yaltugol de leyde AES ka dental leyde hirnange Afrique. Docteur Mahdi, ECOWAS o ki leyde AES de lebbi jeegom ngam yo de waylu pellital majje de heddo e der dental ngal, ɗum ko ɗum woni ngal dental hakku leyɗe wal bi'ol ma e ɗum.
E caɗɗum masine Allah suure, ngam o ECOWAS usta sattungo ɗo to ɓe yiɗi ɓe narra ɓe lesɗe ɗo. To ɓe sattini bo lesɗe ɗo dillan. To a laari ko Nigeria man ay wakkati soja jaɓi, to jaɓi laamu wala soja hokkitita laamu ɓe koyɗum. Abbata da jabi laamu ɗo duuɓi joyi o waɗi, ɓe omaayi Abdusalam jaɓi laamu haa Nigeria ɗo. Abdusalam ko hoosi ɗum duuɓu pal o taski siyaasa. Aje waato ngam man na hunde jemma gootel ɓe suttata goɗɗo ɓe lammina ba. Mo sooja arti ɓorti haa Niger be nanta Mali be nanta Burkina Faso bo a yata a wartira ma wiya mo warta shugaban ngasa. Waɗataako ɓe arti ɓe ɓorti mo, o ɓortaama o dilla, ngam man sooja taska laamu ɓe hakkiilo. Ngam man ECOWAS ɓe hokka lesɗe ɗo wakkati kimminiiɗum, wakkati juɗɗum, taa ɓe ta'ana ɓe wa'adi wakkati seɗɗa. Ɓe hokka ɓe duuɓi tatati, on hokkita on taɓɓoɗi ɗiɗi taa kaasa duuɓi ɗiɗi. Duuɓi ɗiɗi ɗo to ɓe hokki ɓe sooja mai famtan, sooja mai deƴƴitan, sooja waɗan siyaasa ɓe hakkiilo. Waato hokkutugo laamu siyaasa ɗo laamu on kuje on kasi kasi. Number one ɓe waɗa constitutional conference, number two ɓe ƴona ɓikkoy siyaasa, number three ɓe kafa political parties, number tati ɓe waɗa zaaɓe, nde nden number joyi ɓe hunna ɓe. Ayi a wiyata goɗɗo waɗa ɗo parde lebbi jeego, lebbi jeego famɗi.
Aliou Diallo, ko Bamako jooɗiɗa, aɗa hayni ka Mali, Niger e Burkina Faso wayli darande mum wontita e nder CDAO.
Aywa, mbiɗa anndi tan siiɗ Allah hono ɗo faa ɓe ngartani ana siiɗi tan mbi laamuuji ɓeyi ayettiŋaaji ɗi kolliti wiide ɓe nana jirfotooɓe e ley décision maɓɓe yaltuɓe CDAO. Ɓe taaliɓe ɓe briski heɓe taali ɗum koyɗe kuurɗe. Mi miilaali faa CDAO waawa waɗde médiation faa ɓe ngarta kase. Jonnga tawa médiation ko waawi laataade ni laataade médiation hono waɗtee yalla ɗe espace ŋaaji ɗiɗi e mbaawi waɗde quoi dise tawi e mbaawi gollidirde hono ko waawi fuu yaade hono commerce en ma walla ko nanndi hono muɗum en. So ɗum leyɗe AES ɗe haaju mum ana e leyɗe CDAO ɗe, leyɗe CDAO en ndi haaju mum ana e leyɗe AES en ɗe.
Docteur Abdoul Ba, arma lesɗe ɗen tati yalti e dental ngal, holko saati wonude batte ɗum? Hay si tawii en nani wonde AES fawata leyɗe dental CDAO visa.
Jarama ko lamdal himmu ngal, kono haade nden fof ko ɓe holliti ko kamɓe leyɗele tati ɗe waɗde liberté naata yalta ɓiɓɓe leyɗele CDAO. Ɗum ɗon wawata wonirde no ɓe inniri ni, sabu so tawi kamɓe leyɗe ɗe ɓe yalti officiellement e CDAO, on tuma wona ɗereji CDAO ñawata ɓe. Kamɓe kadi ɓe wawata wiide ko ɗum ɗo wonata hakkunde maɓɓe e leyɗe CDAO. Ɗum wonata hantin ko accordji kesi, nanodiral, jewtodiral, hono ɓe gollodirta. Ɗum fuɗɗa jaɓeede anndede foti ko gollodiral naata yalta ɓiɓɓe leyɗe ɗe, walla ko faati economi, walla ko faati financement. Sabuɗa anndi kamɓe ne won leyɗele CDAO ino renndidi e mumen kaalisaaji woni mone français fa o, haa jooni ɓe innaani ɓe yalta ɗemuwa. Aywa, sen ari noon e batteeji ɗi ngannduɗaa ino battina yaltugol maɓɓe ngol e ndeer CDAO. E ko faati e fedde CDAO, tawii ɗee ɗoo leyɗeele tati yalti ummaade CDAO, goonga ɗum ɗo moƴƴanaani CDAO, fedde CDAO. sabu CDAO woni ECOWAS yahatno ko wawde rendinde leyɗele ɗe ɓe nattindira fagguduji leyɗele ɗe heɓa ɓamtare ɓe waɗa daɗɗudi faggudu infrastructure mo annduɗa ina humindira hakkunde leyɗele ɗe naata yalta o e nawde piiji e otoji mum e laabi mum e terenji mum fof ɗum ɗon so tawi ɓe yaltiɗo ɗum ɗon battinat e CDAO battale ɗe moƴƴani sabu ko ustare wonande CDAO sengo wongo ngon so tawi ko batte ko heɓata leyɗele tati ɗeɗo siɗa yalti CDAO eɗen gandi ɗum ɗon wonata ko weɓaniɓe e oɗo waktu joni sabu kamɗe leyɗe tati ɗen fof hande hande o ko leyɗele uddiɗe e la e maaje ɗo ɓe heɓata por ɗo ɓe nattinta walla ɗo ɓe yaltinta jeeyeteeɗi maɓɓe e jokkondire e yaasi ko maaɓe wallondira poruuji leyɗele CDAO wano Sénégal wano Guinée wano Abidjan wano Cotonou walla Benin ɗon ɓe ɓaarotono ɗum ɗo noon hannde ɓe uddiima e ndeer ɗon leyɗele ko akkuraaji goɗɗi watter hakkunde mumen geɗel ɗimmel ngel ɓiɓɓe leyɗele tati ɗeeɗo so tawii kamɓe ɓe yalti ummade CDAO goonga enen afrique tengti afrique hirnaange ga fof renndooji men ɗi koko naattondiri ɓe woowi jahondiral hakkunde maɓɓe kono noon no ɗum wontirta caggal yaltude nde ina waawi baylital waɗa ɗum ɓeyda sattande ɓe seeɗa kono en nganndaano ɗum ɗon waawata wonirde tawa ooɗoo waktu jooni ina woodino scénarioji ɗi annduɗa ina joorta walla ina soyna ina waawi wonde so tawii ɓe yalti ummaade CDAO définitivement
docteur Madi an kadi holno njiirɗa ɗe heɓɓitanɗe leyɗe AES wiwde ɗe jokkan udditukki keeri maɓɓe e maana ɓe fawata yimɓe leyɗe ECOWAS ɗen visa
to ɓe maɓɓita mbooɗe maɓɓe fo of african population fine and good ɓe haɓdi ɗo bo kamɓe ɓe hoosayde haɓre man yiɗdi masin amma bo lesɗe luttu to ɓe waɗata bannin kamɓe ɓe ñaaman bote man ma ɓuran lesɗe ECOWAS man ngam to ɓe maɓɓiti mbooɗe maɓɓe ɓe acci ɓikkoye africa wara ayɓe holli ɓe ɓuri suga bangasan lesɗe luttu ɗum je hallini ɓe wi seto maɓɓi leddi maɓɓe ɗono noon feƴƴi bo wala illa ma gaba ɗe aɓutugo maɓɓe ECOWAS ngam inaane ma ECOWAS ɓe waɗi hunde ɗiɗi haala luumo harka luumo harka visa ɓe nanta harka sojaji haala jonde jam to haala jonde jam bo jotta tinna ɓe narray soja o ngam man soja taa harka man gabaɗeya ɓe soja lesɗe ECOWAS ɓeɗo jooɗa jonde maɓɓe ɓeɗo bo jooɗa jonde maɓɓe illa man ɓurata wiyata haaje ko jiɗere nane ma ECOWAS na ɗo hokka lesɗe ɗo ceede ba
mi andintinna ko daande fulɓe wonuɗon e heɗaade e dow VOA Fulfulde wano taskorɗon ni yewtere men hannde no tuugi e lurral leyɗe hirnaange afrique on nani njiyanɗe hoɓɓe men ko faati e ko waawi wonude e batte yaltugol mali burkina faso e niger e dental leyɗe hirnaange afrique ngal karogere sakkitorde yewtere men ɗo en yewtan fi janngo CDAO docteur abdou ba holno dental CDAO o waawiri yaltir e ngal lurral e dow polgal
andi CDAO joni ina daña fodde duuɓi capanɗe jowi ɓe waɗino baylitale ɓe moƴƴitinino geɗe goɗɗe no ɓe fuɗɗorno ni wona noon ɓe woniri hannde nden noon ina ɗaɓɓi wakkati fof waktu nde ɓe moƴƴitinta fii ɓe yaada e ko ɗaɓɓa ko e yonta gonaɗo o hannde hannde o eɗen nganndi e ko CDAO ko foti waɗde moƴƴintina ɗum ko adi heen fof ndaara e laamuuji yoga e laamɓe hooreeɓe leyɗeele ɓe nanngitooɓe e laamu ɓe caloo accude ɗum ɗon CDAO no foti dañande ɗum laawol no gasnirta woni solution yimɓe jooɗotooɓe e laamu e dictatorial ngal ɓe waawa sanctionde walla nden haɗde ɗum ɗon haade boneeji walla kuudetaaji waɗde ɗum no jeya e sababuuji ko waddata kuudetaaji kono noon wonaa ɗum taw woni sababu o geɗel gonngel ngel CDAO no foti jogaade e daraade ɓe heɓa mone imig ɗum ɗon ɓeyda semmbe mumen ɗum woni peeje ɗe ɓe peejata ɗe waɗde éco CDAO ko faati e hoolaare e koninkaagal wallinden woni pai e sécurité leyɗele ɗe CDAO no foti dañde baawal mum no ɓe waawata daroraade reende ɗum ɗon hannde hannde o miijooji ɗi ɓe addi e waɗde konu woni koninkooɓe CDAO darotooɓe haɓaade terroristeagal sabu ɗen anndi hay tawii leyɗeele saahel ɗe yaltii e CDAO caɗeele ko faati e terroristagal e jihadiste wonɓe nder leyɗeele sahel ɗeeɗo ino waawi yahde haa naatoya e leyɗeele goɗɗe e ndeer CEDEAO e hoore mum. Ɓen noon ballondiral ngal no foti waawi wonde ɗoon, heɓde jawdi ko gollira ko reenira hoore mum ko waɗira konu ngu, ɗo woni caɗeele e ɓurɗe mawnude CEDEAO. Donc ko ballondiral e nanondiral moƴƴani leyɗeele tati ɗe ko ɓe heddo e CEDEAO, ɓe gollondira CEDEAO.
Aliou Diallo, felooje ɗuuɗuɗe no jokki CEDEAO, aɗa tawa e wi'uɓe wonde dental ngal no haani dartude sariyaaji mum e eɓɓooje mum?
Nda ƴeewi ɗum CEDEAO haa laataade hannde waɗde holla holliko wiide hono ko ɗum financiɓe ŋaaji ko CEDEAO jokkiɓe kaan waɗde ɗi financiɓe ŋaaji e respecté sedi yimɓe ko ndellirta CEDEAO na walla ko dañirta CEDEAO ko ana woodi hono ko yimɓe fuɗɗo wedde jooɗi troisiéme mandat tawee wonaa coup d'état ko yimɓe président en heewɓe hannde CEDEAO hannde ɓe président en a tawan ceyni ɓe tawii wonaa coup d'état wonde neɗɗo ni hono laamu ɓanti hono ministére ɓanti laamu so a tawan président en ɓe keddiki e laamu noɓe kaamiraa heddiraade e laamu ŋaa walla yimɓe ndana e hakkillaaji mum ede faam muɗum en ɓe njanndike caɗeeji leydi maɓɓe faa ɓe kedde ley laamu maɓɓe o ɗum yo accusation ŋaaji gartaaɗe porté contre CEDEAO wata CEDEAO achedli o fanɗide sembe CEDEAO et puis CEDEAO nde tawii aɗa waawi hollitide hoore hollitide no waawi to hollitire kañum jeyi hoore muɗum wala hono puissance ŋaaji goɗɗi kañum ngabbatta ɗum naa walla kañum watta ɗum manipulé ɗum aɗa waawi waɗde renforcé yimɓe hakkille muɗum yahde CEDEAO hollata yimɓe CEDEAO prévé nde kañum jeyi kañum gollata dernier point ko facturto haalde muɗum yimɓe ana jiɗi hono organisation CEDEAO tawee ɗo tawee ana walla leyɗe hono menɓe na walla Burkina na walla Niger haɓo e huunde fof ko annduɗa hono terrorisme en yahde hono banndu en eɓe njiɗi tawee CEDEAO haa taweede an ballal muɗum yiye honɗe nokkuji sanne kadi ɗum tampide leyɗe tanne tanne.
Docteur Madi Abda, mi okkama lamdal sakkitoral an kadi holno njiiruɗaa janngo dental leyɗe hirnaange Afrique? Aɗa yeli ndegal heɓɓiti eɓɓooje kese
that is o reforms woodi haaje changi ɗuɗu maɓɓe ECOWAS. ECOWAS o tawia waɗa ɓe ɗaɓita ɗimo on ɓe mari haaje to démocratie ɓe yiɗi mawɓe lesɗe ECOWAS tabitina jooɗi démocratie bana mbiɗaama haɓɓereeji naa iri ko ɓe watta haa lesɗe Africa ɗo ɓe wiyat kanjo démocratie ba ɓe supta goɗɗo o ñaamata zaaɓe amma o ñamna hoore makko si zaaɓe ɓe doole ɓikkoye leddi waɗa boore haa nder leddi ɓe nannga ɓe ɓe maɓɓa gomnati ɓe jotta komini nigéria ɗo to a warii a leñi ko doggata a yehi a leñi ko fe'ata iri ma lesɗe nda kamaru ɓadiɗo haɗo konga ɓe walaa nder ECOWAS ko ni german a laara no ɓe waɗirta zaaɓe zaaɓe maɓɓe a tawa zaaɓe boogi zaaɓe zamba haa nder man no noggo fo ngam ma as ECOWAS ɗo mari haaje changi number one number two ngam ɓe gomnati ɓe vo'ina ɓe lora bo ɓe diidana ECOWAS ɗo kuuɗe maaga ko haadi nga huwa haala ko caafi joonde jam wato security ɓe tre haala économie ɗo kanjum on ɓe waɗa hakkillo maɓɓe amma ɓe annda lesɗe bon to ɓe jooɗi joonde mum wadori ko ɓe wiyata sovereign state sovereign state ɗo jetta Burkina Faso Mali ɓe Nigéria de a sovereign state walaa no ECOWAS wara ɗo furkita ɓe gite wiya se waɗa ko ɓe yiɗi ɓe annda ɗo bo ɗum saali atorati maɓɓe kanjum bo ngam majum o pat haandi ɓe vo'ina ɓe yiɗi joonde ECOWAS booɗa to sali jahalngal yahan baɓe ɗo tati vurtiɗo yimɓe feere bo vurta janngo oɗo bo vurta janngo oɗo bo vurta janngo veetan walaa ECOWAS nama hamɓe ɗi leddi gabaɗaya
no woniri ko ɗo wonuɗen e darnude yewtere nde. Mi jarni on sanne jaɓude moon tawdede e nde yewtere e dow VOA Fulfulde. En fof en jokkan taskade holno o alhaali joofirta. Ƴetten fofirkun daɓɓum jokkoɗen yewtere daande fulɓe. Hiɗon jokki heɗagol daande fulɓe e dow VOA Fulfulde. Hiɗon keɗomen nokkeli fof e adunaru. Mi yetti Seydou Harouna Gani joɗiɗo Cotonou, Oumarou Bouba mo Cameroun, Aboubacar Oumarou Guila Thiad, Balde Koubia, Abdoul Gadiri Ba joɗiɗo Dinguira e Guine. Min weltori ɓataki mon ka messenger e WhatsApp. Wono faamirɗon ni joofii timmi daande fulɓe e nde yontere ɗo. Komi woni ceernomo Doumba hewtinanɗon yewtere nde. mi jarni Abdourahmane Dia, Michel Joseph, Bill Andrade, ko kambe ballitilan no dande fulbe feira hande immorde Washington. Mi jarni kadi in radio ji gollididi VOA fulfulde fop ide ngokkindiri adi e yontere arore si Allah jabi mido yelani on jam nokku kala ka gondon e adunaru on jaram.